Yes! Amani gote kamu chokola. Yempera jofuna.
Chudat!
Producer Wane!
Remix Wane!
Let's go! Bula mkutambu zampola nyo just in case. Tavo gera mbali akawani just in case. Tuzwazi wefu nastifayo just in case. Surini taka wakulali hamdulillah. Bula mkutambu zampola nyo just in case. Tavo gera mbali akawani just in case.
Walekumu silamu Mirembe nechiti wanjaga lisa buliomu Tewe pikira angashu kubato manyi ya tonde Weta cholo woza choma nyichi jukire tiba kugamba Onzi jukire vigambo vyomu kate mubuto Yangamba mwana wange sijigende kwa mpola nyo Chikugana kwe bomba nufumanga nukola nyo Mubanga nemizi sibu yomu chavera muno Aba mubanya kusunga na kunonya vyo basinga Boyamba kusivanji na basima wa muswaba Hevye funa pokia ule mikwano nengana Kwe kulepeza katona wa wamu nenono yo
Ula mkutambu zampola nyo just in case Tavo gera mbali akawani just in case Yo uswazi wefu nastifayo just in case Surini taka wakulali hamdulillah Ula mkutambu zampola nyo just in case Tavo gera mbali akawani just in case Yo uswazi wefu nastifayo just in case Surini taka wakulali hamdulillah
Yese ringa lukendo utambula buliomu Wamutambu zomu tufo soka nufu na pulani Umanya lukendo china bude chiko volina Chukuo kwede kasina chindi inovuta kwawa Tumala nyobude kusi katundonye vya buka Kendule mkutege kekube ilikende wakatonda Olomne kusandake bisolo na avantu Ulio mumu ungerie kubatu nonye vya buka Kastinga tuwela vidente liake na navyo Tukulembe sobu chaine tusembe yo kusima Kujanyo kutusingo ne tusule balana Just keep the manyago wala na chikia kusinga
Ula mkutambu zampola nyo just in case Tavo gera mbali akawani just in case Yo uswazi wefu nastifayo just in case
Chengkola kubange subi mweni teka Chisima wechikwata neche kumize neche tola Ziru mache simira kubanga janye vyo kuswala Mewe mbasifu nye katonda wange simu famu Ula mubuta mbula delange seno we ya tonde Walio kukirira tewe ibala kwa muka Muli mafuno buka gano kudula na dula Justinga era bidabi kuwera ya bikuja kwa uyamba muntu muno Chiraga wase Uganda Ato kwa galiza chisima chira chechirinya Kanonka isa kagongo mesa Yesu sekumiaka Kwa ya ganderonda mutofayo Justin Kes
Ula mkutambu zampola nyo just in case Tavo gera mbali akawani just in case Yo uswazi wefu nastifayo just in case Surini taka wakulali hamdulillah Ula mkutambu zampola nyo just in case Tavo gera mbali akawani just in case Yo uswazi wefu nastifayo just in case Surini taka wakulali hamdulillah Ula mkutambu zampola nyo just in case Tavo gera mbali akawani just in case Yo uswazi wefu nastifayo just in case Surini taka wakulali hamdulillah
Still standing strong. Power Records. Oh my God, we're taking over. You can't test. Always be the best.
Bullet.